bwatyo tujja kabeerako abayagadde emisomo gye egy'enjawulo mushaka ebibuuzo byo bibadde bingi naye bisigadde insha allah tujja kukola provision enamba ya whatsapp ogiwandiike tetubigoba bugobi naye osobola okisindikako insha allah emotoka UAK 311M eresemu amataala giniwaayo insha allah sobola okgenda amataala n'ogajjamu UAK 311M twagala kuleeta musomesa agenda okusembayo kubanga twagala kubawamu obudde kuwummulamu nga futaali tennaba olwekyo tusaba shehada musenjala insha allah ojjukize abasiraamu bano insha allah sheikh twali bugalibu naye waali insha allah jaba tolya kusalamu masawo insha allah saasekada musenjala bijjujukiza abasiraamu bano insha allah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matenda majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsaba soku sasile vingana imirembe wajiti wa nabi wafi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Naba tube nyumbaye niba sohababe. Naba vana mungube lila kutusu runaku uruen komelero. Kutilo mwe wanganeja mwe. Kumele angatia Allah subhanahu wa ta'ala. Natukulebio Allah subhanahu wa ta'ala vya tulagira. N'okubeera nga twewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuziiza okukola. Nebaza nange baganda baffe abathuraya olw'okuteekateeka omusomo ogufaananako bwe guti, okubeera nti twejjukanya ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kino akibateere ku mizaani y'emirimu gyabwe emirungi ku lunaku lw'enkomerero. Kudakiika zino entonotono situjja kuleeta musomo gw'amateeka n'ebiseera ebisinga mu fiqihi. Baba batusuubira mu kuleeta mateeka nti kino kiramula bwe kiti, kino kiramula bwe kiti. Naye omusomo omugonvugonvu gwe tujja okwejjukanyako gwe musomo gw'okulamula kw'obusiraamu ku musiki. Musiki alamulwa atya mu busiraamu? Olwaleero we tuli, tuli ku mulembe nga tewali mukolo okujjako nga guno ogutegekeddwa mu muzikiti wano, okujjako nga gulina okubeerako mu musiki, kebeere graduation party, kakubeere kwanjula. Olwaleero we tuli, musiki y'emu ku bizinesi ezisinga okubeera ez'amaanyi era ezifuna ssente empitirivu. Bapromota ba musiki bagagga nnyo olwaleero we twogerera. Abayimbi bennyini bagagga nnyo olwaliro we twogerera. Oboolyawo n'abatunda musiki abamusaasaanya olwaliro bwetuwundaba mu kibuga wakati, ebizimbe ebisinga amaduuka abaali bagakoleramu baavaamu dda ne bagabalekera abamusiki. Abamusiki be basinga okukola sente nnyingi. Naye obusiraamu tebulina kintu kyebwalekaawo ttayo okujjako nga butubuulidde obulungi obukirimu era nga butubuulidde n'obubi obukirimu. Nolesho chembude njagala mudashika zino tuberenga tulaba Allah subhanahu wa ta'ala yugirachi kumyuziki oyo asasa nyenye watyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yugirachi kumyuziki awamune vigambu ya wamanyi mkuyanja biva yugira kumyuziki emikoro minji jetubadeko ejaba silamu nga bagulira ddala kati abayimbi ne bajja ne babeerawo olina akwata miliyoni 3 n'agula abayimbi babiri bokka buli omu miliyoni 1 n'ekitundu ne bajja ne babeerawo era tukitwala olwaleero nti omukolo teguyinza kutambula era teguyinza kunyuma okuggyako nga gubaddeko muziki. Allah subhanahu wataala atugamba mu Qur'ani ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله سورة القمان امري ايه يسوس يقسم الله سبحانه وتعالى قال ومن الناس نمو بانتو من يشتري لهو الحديث مري مو ابغولا لهو الحديث بيمينتو امبوزي اتينا مغاسوغنا ابوزا ابوزا اتوارو بدي ازكيرزا mulimu abantu abajigula yudhillu an sabilillah yudhillu an sabilillah babule bave kukubulya Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yuqsim billahi thalatha. Abdullah ibn Mas'ud sahabi wa nabbi buduri yasomanga aye iyo nga alayira emirundi esatu qailan nga agamba wallahi alladhi la ilaha illa huwa إن المراد بقوله تعالى لهو الحديث هو الغناء بغمة والله ليلة الله أواتاليا سينزبوا مزمو كجاكوي الله شريا قندر لهو الحديث منبوز يزيبو زابزا يزيزي كيرزا يزيتو عليه بسيرا يريا تغيزا الغناء نيمبا انتمباتو مريمو بقولين نيمبا نزيبا بوزا نزيبا جاكو كبوليا الله سبحانه وتعالى. Muaye ndara elimu suratu Isra'i aye yenkaga munya Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal awladi wa iduhum wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura. Allah ya gamba yayogera ku shaytan nagati wastafziz senda senda eno aya yajja oluvannyuma lwa sheitaani okuba nti yeewera nti erina byegenda okukola no ku nsi ng'ebikola mufe abantu kati Allah subhanahu wataala n'agikkiriza n'agiga nti genda okole byoyagala mu bye yagiragira bye yagikkiriza okukola yagigamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisautika genda osendesende okowoole oyo yonna gw'onooba oyagadde ng'okozesa eddoboozi lyo wa ajlib alayhim bikhayrika wa rajlika si kyekyokka obeerenga abatambula ab'ebigere obasindikira ejjeryo wakadhalika n'abantu abeebagadde Allah yayogera ndogoyi kubanga zebaali beebagala ku biseera ebyo n'abantu abali ku ndogoyo oba abali mu mmotoka nabo basindikira ejjeryo ng'obakoowoola n'eddoboozi lyo washaarikum fil amwali si kyekyokka genda osheyalinge nabo mugabane okole kampani nabo mu maali zaabwe abantu bapakase mu haramu wal awlad era genda weegatte n'abantu mu kuzaala nembaana baabwe waiduhum era obalaganyise. Allah agamba nti wama yaiduhum shaitaanu illa ghurura naye shaitaani terina kyeyinza kulaganyisa muntu okuggyako nga kubeera kumugayaaza ng'enkomerero yakyo agenda kuzikirira na kuyingira muliro waliyaazu billah. قال مجاهد ومكبا بنجزب التفسير مجاهد بن جبري المكي يوانغا لنيو مكة ونتابه ومكبا التابي أبقر لنيو مبسلام إلا يومكبا بنجزب القرآن بشاسين زوكوة وشتيوة يقام أن صوت الشيطان الدوزي الشيطان ونو الله يقام يقام أن تجيندو سيند سيند بونو وصوت دينغو قوزي سيد دوزي يقام أن الغناء زنيمة الله يقام زنيمة tigenda okowoola abantu boona obasobodde ng'okozesa ennyimba abatambule otambule nabo abali ku bigere iyafoni oba headphone zijja kubabeera mu matu abatambula nazo abali ku bigere wakadhalika n'abali mu mmotoka nabo bajja kutambula nga music mwali si kyekyokka obalaganyise empakasa y'emmaali embi obeere nabo bapakasize mu haramu wakadhalika ne mukuzaala abaana bajja kuwasanga empasa ebadde ya haramu wakadhalika obalaganyise nga buli kyobalaganyisa kigenda kubeera kyakaseera katono nnyo. Hadith eri mu Bukhari omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayogera bw'ati ku nnyimba. Olw'okuba ennyimba zino kyova olaba abakulayishi bo Qur'ani bwe yakka baalabanga kibalina okuteeka ku nnabbi Muhammadi okumukyayisa abantu n'okukyayisa Qur'an baagamba nti shairun muyimbi oyo muyimbi ebyo bitontome byatontoma abantu bave ku Qur'ani nga balowooza nti nnabbi ndaba naye ebyennyimba. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yekeyina yasooka akiggyawo aya gyemuwulira mu suratu Yasin naga nti wama allamnahu shi'ra wama yambagi lah, nabbi tetumuyigirizaako kuyimba era tekimugwanira kubeera ng'ayimba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eri mu Bukhari naga nti layakunanna fi ummati aqwama wagenda kubeerayo mu kibiina kyange abantu gurupu egenda kujja nga kibiina kinene nnyo kiri mu mulembe gwange yastahilluuna alhira nga bakkiriza obwenzi ng'obwenzi tebakyabulinako obuzibu bwonna nabyaga nti bagenda kujja mu kibiina kyange ng'obwenzi babukkiriza tebakyabulinako obuzibu bwonna agamba walhariiru n'engoye eza siriki kubanga engoye eza siriki tezikkirizibwa musajja zambala omusajja yenna nabbi yagamba ayambala engoye eza siriki kuno ku nsi tagenda zambala kunaku lw'enkomero naye nabbi saa salama yagamba nti bagenda kujja mu kibiina kyange abantu nga engoye eza siriki bazambala era kino bwoba okyegendereza ennyo ate mubayimbi kisukka engoye ezo ezimyamyansa ennyo abayimbi era be basinga ozambala naye nabbi saa salama yagamba nti abantu bagenda kujja mu kibiina kyange nga omwenge tebakyabulaba mu buzibu obwenzi tebakyabulaba mu buzibu bwonna walharir n'engoye eza siriki walhamra n'omwenge walmaazif n'ebivuga almaazifu kyawukana ne ghinaau alghinaau kitegeeza ennyimba ng'ennyimba zino ziyimbibwa omuntu ng'akyusa amaloboozi amaseeneekerevu ekyo bakiyita alghinaau ayoyota eddoboozi n'aliseeneekereza kaabe nga tataddeemu kivuga kyonna kasita ayimba mu mbeera ey'okuba nti ayina byawaana ayina nge gyagonzaamu eddoboozi ayina gyakusikiriza okuwuliriza ekyo bakiyita alghinaau. Ate almaazifu kino nabbi sallama kyeyagamba bubeera bababiyita instrumento bibeera bivuga nga byangeri za njawulo nga babukubi ne bifulumya eddoboozi abantu ne babeera nga batambuza kye baagala bwe guba mukolo gubeerako obuyimba obu nga tebuli mu kigambo kyonna wabula nga buyimba buseeneekerevu ng'abantu bakkakkana ne bawuliriza ne banyeenya engalo ne banyeenya ebigere nga buyimba buseeneekerevu era bw'ogenda mu hoteeri ze tuyita ezebbeeyi obuyimba obwo bubeeramu nnyo. Waliwo ne mu hoteeri emu eri kumpi nnyo ne wano we tuli juzi naliyo ku Friday naye mu kasonda waliwo omusajja gwe baateekawo akuba akakantu kokka era akakantu kaakuba bagamba kamuweesa sente nyingi ali awo mu nsonda akubaho akantu naye bw'obeera muli okawulira nga amaloboozi gaako gokka ge kalimu eddigobe ne litambula ne liseeneekerera n'otumya ebyokunywano nga muntu buyine nge gye buseeneekerera kati oba buyita maazi nga buvuga obw'engeri eyo kati ebyo ebivuga ebyengeri ebyo nabbi sallallahu alayhi wasallam nti abantu bagenda kujja mu kibiina kyange nga babikkiriza era nga bagamba nti omukolo gwo gunaabeerawo gutya ye bannaffe obusiraamu tetugaanye naye mu busiraamu yeteriyo okusanyuka kati kamyuziki ako akaseeneekerevu akatwaliriza obudde akawummuza ebirowoozo kalina buzibu ki? Hadisi eri mu Bukhari kiraga nti ntuufu nnyo nabbi saa salam agamba nti bagenda kukkiriza ebivuga nga bagamba tebikyalina buzibu. Omumanyi Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala bwe yali ayogera ku hadisi eno yagamba nti nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okututegeeza ffe abasiraamu obubi bwa muziki yamuteeka mu hadithi emu ng'erimu ebintu bibiri ng'abasiraamu bonna ne bwaba teyasomako ku ddiini bw'omubuuzo obwa haramu bwabyo nti biramulwa bitya, akugamba nti kiri haramu. Byebiruwa ekisooka, obwenzi. Ani atamanyi nti obwenzi buli haramu? Ekyokubiri, omwenge. Ani mubasiraamu atamanyi nti omwenge guli haramu? Kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bino ebibiri n'agoberezaako n'ennyimba. Ibn Baz n'agamba nti ekyo kiraga nti obwa haramu bw'obwenzi n'obwa haramu bw'omwenge bwe bumu bwe bwa haramu bwa music, kubanga Nabbi yabiteeka mu kintu kyekimu, yabiteeka mu jumla emu, kitegeeza nti byenkanyankanya hukumu. Okulamula kwe kumu, okulamula kwa music kwe kulamula kw'obwenzi kwe kulamula kwa okunywa omwenge. Hadithi endala erimu kitabu kya Ibn Maja eva ku sahabi wa Nabbi ayitibwa Ibn Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, agamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكوا الله يا غامبا لا يقربن اناس في امه الخمر abantu bagenda kusemberera mu kibiina kyango omwenge, bagenda kusemberera nnyo eyo gye bulijja. Yusammunaha bighairi asmaiha, batuuko kugutuuma agatali mannya gaago, baguje ku mannya agayinza okwesittaza omuntu, baguwa amannya amalala. Lwaliro bw'otunuulira omwenge gulina amannya ag'enjawulo agayinza okusikiriza akateesittaza. Gamba ngaani? Chairman. Aha. Nairo Breweries. Otyoloka chairman, oba weeralikirira ddi nga mpaka waliwo chairman? Totya, oba omanyi chairman, no problem. Chairman waali, tewali buzibu. Voda, ani? Nairo Special. Kati nawe owulira nawe Nairo Special. Omanya omanya nti Nairo Special ebintu biva mu gabuli naye nga biri special gwa Nairo. Mutuufu omuntu aba mutebenkevu ng'alaba tewali butawaana. Bino Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabyogera emyaka 1243 saasatu musa 1427 ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam myaka 10 ogitoolako gye yamala e Makka e Madina mwe yayogerera ebyo, kitegeeza oluvannyuma lw'okufaako wakati emyaka 1327. Naam, obadde oleeta linnya lya mwenge engule? Ha, la ilaha illallah. Kati naawe engule ogiraba mu buzibu ki? Engule terina mutawaana, era baagamba nti tewali mukolo gwagala kutegekebwana mu Buganda okujjako nga ki engule kweri. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakyogera nti la yaqrabanna unaasu fi ummati lkhamr, abantu bagenda kusemberera nnyo mu kibiina kyange omwenge. Yusammunaha bighairi asmaiha, batandike n'okugutuuma amannya naye nga sige mannya gaago. Agamba nti yazifu ala ruusiha bilmaazifu, nga ne buliwa babeera ku mitwe gyabwe kukommonterwako emirere bandi musiki nga gwe nayogeddeko. Agamba nti naye ebyembi walmughanniyat yakhsifu bihimu lard wayajalu minhum qiradatan wakhanazira. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti walmughanniyati, n'abayimbi abakyala, yakhsifu bihimu lard, ekiseera kigenda kutuuka gye bulijja Allah abamizise ettaka. Almashu kitegeeza omuntu nga mulamu Allah subhanahu wataala n'amumizisa ettaka, nga bwe yayogera ku Haruna, fakhsafna bihi wa bidaarihi lard, etumumizisa n'amayumba ke n'ebyobugagga bw'ettaka. Haruna teyamala kufa okuyingira mu ttaka, yayingira mulamu n'atandika okukka. Allah agamba, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti bagenda kutuuka abayimbi Allah abamizise ettaka, oba okubasangulako ebifaananyi byabwe bino eby'obuntu, wayajalu minhum qiradatan wa khanazir, Allah abafuula enkobe, abalala agenda kubafuula mbizi gye bulijja abayimbi. Ekyo kigenda kutuukirira ku mulembe guno gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Muhadisi endala era erimu kitabo kya Ibn Abi Dunya ne Abi Nu'aym, hadithi hasanun, abamayi bonna baga hadithi nnungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti yumsahu qawmun min hadhihi al-umma fi akhiri zamani, ku nkomero y'omulembe guno waliwo gurupu y'abantu egenda kumizisibwa ettaka, egenda kusangulwako ebifaananyi byabwe eby'obuntu ebimanyikiddwa ku nkomero y'omulembe nga muno mwe tuli. Agamba nga ekifaananyi kye baddizibwamu oluvannyuma lw'okugibwako eky'obuntu, qiradatan wa khanazira, nga Allah abawaamu kifaananyi kya nkobe na chambizi eche chifana nchenko vene chambizi Allah ya jachi kwa zisa ukuvedda waliwe mirembe jasoka nga baji emiranga Allah Allah na haba ambaze chifana nchenko ve waitange nakusatu na haba zikiza na haba jau haba la haba zanga chifana nchambizi ni waitange nakusatu na haba sanyao ni bafa kati Allah gamat na haba imbi chijibujibuja Allah gina baja kwa yifana yobu ntu haba teke kwa yifana nyi ebyembizi nenko ve kalu ya Rasulallah basuhaba shaba itida kechi chigambo ni babu gancho wangu mbaka wa Allah alaysa yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah abantu abagenda kubira tibaka kasanti Allah aliyomu ni nabi Muhammad mbaka we amakuru abantu abo mugufunze tibagenda kubira basilamu rwali wetogerera wali wabayimbi abasilamu banji nyo itabagaga bazibu nyo abamu na amanyaga wabasilamu baga chosa nibetuma amanya agemirimu katikiru basuhaba bachibuza tinabi abayimbi abo boyogera ka bagenda okwambaza bwe kifananye kyembizi n'ekyenkobe bagenda kubera siba silamu nga tebaka kasa Allah na mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama qala bala nabi naza chatirwachi bagenda kubera bakiriza Allah era bagenda kubera bakiriza no mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba si kyekyo kamwe kimwogedde agamba nti wayasumuna bagenda kuba nokukola ki na kusiba basiba ngabo mwasibi wayusalluna nga nokusala basala wayahujjuna nga nehujja bazikola ne bagende Makka na baliwo bahaja abayimbi abakavaye Makka nabiga ka ukata neri nyaka kyali kozisa nnyo mu kukusasanya ebidongo abamita haji gundi haji gundi haji agenda nakola hijja na kumaona ayongera maso nokuyimba nabi abagamba nti abagenda kubera bayimba abayimba bagenda kubera bakiriza Allah nga basiba n'okusiba wayisalluna nga n'okusala basala wayahujjuna nga nehijja bazikola ekyobola omuvubuka oyo olumuna muyitako twayitisala nnyo naye wali wa mukwano nemugamba enyimba zoyimba ezimu zirimu n'okuwaana Allah enyimba ezimu zirimu n'okuwaana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nesaawa eno nemugamba ewaffe namasuba naziwedde nga ziri mu bbaala ogenda kukola ki kunaku lwa kiyama bwe zirijja nga zikuwako obuyuzi amuyita atwogera naye babiri wetu so nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti abantu abo bagenda kubeera bayimba naye nga basaala nga basiiba nga bakola ne hijja nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu fama baaluhum nibamugamba nti ya Rasulallah ate kati obuzibu bugenda kubaki ki ekigenda okuba kibavunaanyizibwa kubanga omuntu okusaala kikulu muntu okubanga asiiba kikulu muntu okubanga akola hijja akkiriza ne Allah obuzibu bugenda kuvaaki kuki ati bambazibwa ebifaananyi by'embizi n'enkobe nabbi n'abagamba nti ittakhadhu almaazifa baddira ennyimba maazifa ebiguba ebatandika okubikuba wadufuufu kino naabamu bakivunula mu mataali walkainaati kainaati zibeera nnyimba amanya abasinga bakivunulamu nnyimba bayimbanga fabatu ala shurbihim ne bebaka nga bebakira ku ebyo bebakira ku nnyimba bebakira ku bidongo walahum fabatu ala shurbihim walahum fa asbahu ne bebakira ku nnyimba ne bakeesa ku makya wakad masahu qiradatan wa khanazira bali genda okukeesa ku makya nga Allah amaze okubajjako ebifaananyi by'obuntu ng'abambazza ebyenkobe n'ebyembizi ekigambo ky'ennyimba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ebyo byebimu ku bigambo ebitono bye yayogera ku nnyimba abamanyi baffe ab'obusiraamu bo boogera ki ku nnyimba ngenda kubafunza mbabuulireko abatonotono bye boogera ku nnyimba asooka ekisooka nga sinakubuulira abamanyi bano Sheikh Omu agamba nti wakadi nukila lijimaa ala tahrimu almaazif aktharu min 30 ulama au aliman mu'tabara agamba nti kyawandiikibwa okuva ku bamanyi abeesigika nga bagamba nti abamanyi bonna okuva ku basahaba beegatta ne bagamba nti ennyimba ziri haramu mubakyogera ekyo mulimu Abdullah ibn Mas'ud sahabi wa nabi mulimu Abdullah ibn Abdul Aziz. Mulimu Abdullah ibn Abdul Aziz. Mubo mulimu Al-Awza'i. Mulimu Ahmad ibn Hanbal. Mulimu Al-Ajuri. Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim al-Jawzi. Imam al-Nawawi. Naba manyabala banji nyo. Bunaba gamba nji. Aba manyibu naba tusokabigata. Niba gamba nji nyimba. Zili haram. Katibinu bebi gamba ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Buyari ya ugera kuhadithi zembo kukogera. Ezira ganti haba yimbi. Allah ikisira chikina tuha haba jike vifana nyibi obuntu. Aba ambaze vifana nyibi enkobene mbizi. Ya gamba. Ntuwa malam yunsakhu minuhum fi hayatihi munsakhu fi qabri. Ya gamba ntuwa muntu yenna Allah wali jaku nukumsinga mudongo. Uba nyumirwa nyo mbiziki, uba muagana nyo. Allah natamuja kuchifana icha muntu kunukumsi. Ururi yingida muntana. Nga Allah muja kuchifana icha obuntu. Wali wakesu wa mama njibayo gira. Yom sajomu ya ina neibawe. Nga neibawe ya gala nyo mbiziki. Na inga bulina kwa mugamba mbiziki muveko. Allah ya mugana nina mbi. Nga agany Allah subhanahu wa ta'ala na mjura na afa buyatuka muntana waito mwezi gumu na murosa na mugamba gendo gamba vana vange bafurumie bidongo mnyumba yange bafurumie miziki makagange mnurazi naluweza vya kusaga ngeji balibo gira haku miziki waito mwezi gumu na damu na murosa na mugamba kwa igaide gendo gamba vana vange bafurumie miziki yenne ya sigara mnyumba zange na atabifaku mnurujo gokusa na muhuri nsonga na mugamba gendo gamba abana bafumye muziki kubange eno gendi muntana Allah yanzija kechifana nyichanga echo buntu na nyamba za chifana nyichirala kesobra kubulira msaja koro na acha nyuna agana gamba abana nti muganda wange jali muntana si walunji mufurumye muziki mujje mu nyumba ye eba mufurumye amune bamujjam na damu na amurosa koro na kulo nyini na mugamba Allah azirize chifana nyichanga echo buntu anzije kechifana nyichemba de mwechiri ere chifana yecho chiali agenda okuzukira mu. So Ibn Taymiyyah chagandi gamba Nabi sallama chagamba chikino mwaba muizo kutachira bakuba yimbi kuchusibwa na yoru yingira muntana buli alifa nga mudongo Allah nga muja kechifana nyi echobu ntunga mwamba ze chifana nyi eche nyimba manya echembizi ne eche nkobe. Kala Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nti hadhihi kalimati kulluha mawjuda fil ghina. Ebintu bino byengedo okwogera byonna biri mu nyimba. Yagamba ashahwa okulinyisa obwagazi. Obwagazi nyimba ziyingiza ziyinyisa obwagazi abantu ne benda walghafla n'okugayaala alghafla abantu bagayaala nawuliza muziki naddamu naddamu wallahu n'okutwala obudde n'abonona waliraad an dhikrillah n'abantu okuva ku Allah okuva ku Qur'an muziki ajja abantu ku Qur'an era agamba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wa kulluha dakhilun fi kalimati samiduna ebyo nabi yingira mu kigambo ekiyitibwa samiduna Allah chayogira mu Qur'ani na gamba nti afa min hadha alhadith ta'jabun abaffe mu bigambo bya Qur'ani mwewunya mwewunya watadhahakuna ni mseka watabikuna wa antum samidun ni mukaba nga namwe muyimba suratu an-najm abamanya balala dashika zizi na batani so kuzindaga wadde bebandi azamanyiza zibangambye somesa size zino zibandaga kati na ye kanfunze nange. Wakala rahimahullah Imamu Ibn Qayyim yogere kigambo kino kinene yagamba nti mafasidul ghina obubi bw'ennyimba kathira bungi nnyo wafiha mubo mafsidataini azimataini mulimu ebyonono bibiri ebinene mu nnyimba nagamba ekisooka al ghinau yasuddu an dhikrillahi ta'ala ennyimba zijja omuntu ku Allah n'okumwerabiza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obujulizi omu ku baakulembera ayitibwa Haqa agamba annahu qala al ghinau yagante ennyimba mufsidatun lil qalb zoonoona omutima gw'omuntu muskitatun lirabbi zissa obusungu bwa Allah ku muntu n'asoma etteeka nga Allah agante istahwadha alayhim shaitan shaitani yababuutikira abantu b'ennyimba fansahum dhikra Allah neberabiza okujjukira Allah ulaika hizbu shaitani abunno kyekibinja kya shaitani ala inna hizba shaitani humul khasiruna abafe mazima ekibinja kya shaitani bebagenda okufaafanganirwa kyobola Sheikh Islam Ibn Taymiyyah agamba ebintu bibiri tebisobola kwegatta mu mutima gw'omuntu ennyimba ne Qur'an ekimu kisangula mu kinne wakyo omuntu waba ayagala muziki Qur'an ng'agisibula waba ayagala Qur'an music ayinza agisibule kubanga ebibiri tebisobola kwegatta mu mutima gw'omusiraamu n'abeera ng'abitambuza byombi. Ekyonono ekyokubiri ekiri mu nnyimba yagamba nti alginau yushiru shahawat, ennyimba zirinyisa obwagazi bw'omuntu finufusi mitima gy'abantu. Qala sheikh Fudayl bin Iyad wa kana imam alharam fi makka fi ahadi tabiin. Sheikh Iyad Fadl bin Iyad yayogera ku nnyimba yagamba nti alginau rukyatu zina, ennyimba likuba eritwala omuntu mu bwenzi. Idha gana al insanu zana, omuntu bw'ayimba ateekwa okwenda au tamanna, oba yeegomba okubeera nga ayenda. Era olwaliro bw'otunuulira endwadde ez'amaanyi ezisinga okuyita mu bwenzi mu bayimbi okubatta, subhanallah, zibattira ku levo kugonji nene nnyonnyonyo. Ebitigambo byabamanyi ebyali biddira ebisembayo, imamu Shafii naye kankubula ebigambo byayogera ku nnyimba, ekiki kinene nno kyayogera ku nnyimba muyinza obutakisobola, yagamba nti alginau mambau lbalai, ennyimba yensibuko y'ebizibu byonna bye tulimu muno mu nsi muno. Ennyimba z'ensibuko y'ebizibu bye tulimu ku nsi kuno. Naga nti fa idha aradtum qadaahu ala lbala, bwe muba mwagala okumalawo ebizibu bye tulimu mu nsi muno. Yawa amagezi simanyi oba tunaafunayo omuvubuka omwana agasobola. Yagamba nti faqtau riqaba almughannina walmughanniyati hum alladhina yufsiduna alumma, mugende nga mutemako ensingo z'abayimbi abasajja n'abakazi. Omulimu imamu Shafii gye bweyagamba, sinze gamba era sigamba naye imamu Shafii yagamba bwe muba mwagala okuggyawo ebizibu bye tulimu mu nsi muno, mugende nga mutemako buli nsingo ya muyimbi omusajja n'omukyala. Yagamba hum alladhina yufsiduna alumma, kubanga bebasinze okwonoona obusiraamu. Olwaleero ebikolebwa byonna byonna abasinga babikoppa ku bayimbi, abakyala okweyambula n'okunama ennyo muganda tekyaliwo nnyo, wabula omuyimbi gwe bayita Simayi Shara Mwana oba Sara Mwana lwe yajja mu Uganda n'akunama n'alaga ebisambi, awo okunama mu Uganda bwe kwatandikira abakyala batandika okunama. Kati Imamu Shafii agamba nti ebizibu bye tulimu bayimbi, bwe muba mwagala bikendeereko ka tubiveemu mugye ebitala mubeere nga mubakolako omulimu ogwo. Wakala Imamu Ahmad, Imamu Ahmad yagamba isma'u l'aghani fisku, okuwuliriza ennyimba fisiku bubeera bwononefu. Omuntu bw'awuliriza ennyimba bamuyita fasiku, tebamuggyaako mawulire gonna, era bwabamusomesa tebamusomaako kubanga abafasiku. Era fasiku tebamuggyaako bujulizi, bwajja nga ye mujulizi tebamutwala mu siraamu. Fasiku bw'aba yayogera hadisi tebagitwala mu siraamu. Imamu agamba nti okuwuliriza ennyimba fisiku bubeera bwononefu. Wattaladudhu bihi kufuru, ate okuziwomerwa ennyo kufuru, bwo buba bukafiri. Omuntu kasagula music ng'amuwoomera n'atuka n'omugula n'atuka n'okusasula oluyimba olwali mulonki, waliwo abasiraamu bagula ennyumba milioni 3.5, yagamba nti bubeera bukafiri bwennyini. So Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayogera ebigambo bingi nekyoka kyogere, yagamba inna mafsidati al-ghina, obubi bw'ennyimba a'azamu min mafsidati al-la'ibu bin-nardi, bwe businga obubi bw'ennyimba bubi nnyo, ennyimba mbi nnyo okusinga omuntu azanya zaala. Omuntu azanya zaala n'owennyimba, Sheikh al-Islam Taymiyyah agamba nti owennyimba yasinga obubi. Omuntu akuba betting, akuba amatatu, azanya ebyuma, azanya emyeso egya sente, omuntu yenna betting oba azanya ludo oba azanya amatatu aga sente, Sheikh al-Islam Taymiyyah agamba nti obubi bwe buli yadde yaddeko okusinga obubi obw'ennyimba. Kati bw'oba oyagala okumanya obubi bw'ennyimba nina kukuwa bubi bwakiri, Sheikh kyagamba ekiri yadde yaddeko, kiri ekiri yadde yaddeko kankuwa obubi bwakyo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man la'iba bin nardi, riwaya endagaga nti man la'iba bin nardashir, nardashir kigambo kya lufarisi naye nabbi yakyogera bwatyo, kubanga abafarisi be baleeta omuzannyo ogwo ne guyingira mu siraamu bawarabu. Omuzannyo ogwo banyenyanga bunyenya kantu ne bavuunika, oli n'ateekawo sente ne bavuunula n'oli aba ne bakulya. Nabbi yagamba nti man la'iba bin nardashir, omuntu bw'azannya omuzannyo ogwo faka annama ghamasa yadahu fi lahmi lkhinziri wa dami, abanga atadde omukono gwe mu nnyama y'embizi n'omusaayi gwayo. Makulu ekidirira kubakulya, omuntu azanya zaala abanga alidde embizi, abanga alidde omusaayi gw'embizi. Riwaya endala yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti man la'iba bin nardi faqad asa Allah wa rasula, omuntu azanya zaala aba amaze okujeemera Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ate nga Allah yagamba nti wama kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalala faqad dhalla dhalala mubina wa ba'ida. Naam. Ngamaliza seka ya mpadaka da shika. Sheikh agamba ngatumaliza. Kala Yazid ibn Walid, anomajiba mita Yazid ibn Walid, yagamba iyyakum wal aghani, mbewa ze nyimba. Fa innahu yanqusu al haya'a. Kubanga nyimba zikendeze ensonyi, zimalira muddala ensonyi muntu. Enyimba zimalira muddala ensonyi muntu. Ababira ku mikolo gyo kwanjula. Mujye mulaba abantu abakyala abakulu bebaleeta basenga baabaana. Senga baabaana myaka 87 na namagumba tegakyasobola wadde okugira bwegati. Nabibyane yenyigane. No one music nayogera nagamba mukendeze ojja kutumenyera jjajja kendeza kendeza. Nyoko kuna kunabuka nsonyi. Omuyimbi asobola okulinnya ng'omuyimbi alina emyaka 6 n'ayimba n'alinnya ku stage n'akunamira abantu ebisambi bibeere n'azinanga bakubwati n'akola ensonyi ziggwiramu ddala mu muyimbi. So emikolo gy'abasiraamu abamu bagifuula gya nnyimba okuleeta abagole ne bamala ku mukolo itemu emu yokka eyokuleeta bagimalako eddakiika nga 50 abala ssaawa nnamba ne baleeta obwana obuto obutannayiga nakwogera assalaamu aleikum. Nebuzina obwo nyimbe zaabo balina enyimbe z'obwana obuto balina enyimbe z'abaana abasawo balina obuwala obuddaka bwe bambaza engoye z'abasawo obwo nabo balina enyimbe zaabo balina enyimbe z'abakulu bamuzeeyi ngaabo bensoose okwogera abo nabo ne bajja la ilaha illallah nogaa la ilaha illallah sobola Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba bw'obeera ku mukolo gwonna nga guliko ennyimba bw'oba tosobola kuziyiza nnyimba ezo kugenda mu maaso oteekwa butesi kuguvaako oteekwa butesi kuyimuka n'ovaawo. Abambaga nti basika nga babeerawo ku nnyimba ali ibratun biddaliru ekikulu bujulizi. Sheikh Ibn Uthaymeen yatuwa kaide nnungi ennyo eyinza okuyamba yagamba nti alhaqu ma qama alayhi ddaliru walaisa alhaqu fima amilahu nnasu. Kaida nkulu nnyo ebeogikoleddeko ekuyamba yagamba nti alhaqu ekiyitibwa amazima ma qama alayhi ddaliru kyekyo kiriko obujulizi nti Allah agamba kino nabbi agamba kino walaisa alhaqu fima amilahu nnasu saamazima sibye bantu byebakola. Abantu bakula bingi naye byesibye tujjako obusiraamu kyobola bamutagira nti katoyayogera ku mizi naye misito yinza omujjawo ne Uganda asinza kumujjawo naye ki kyenjagala liyahlika man halaka ambayina wayahya man hayya ambayina anaawona awone ng'obwina amufunye n'anaazikirira azikirire nga bwina amufunye lialla yakuna linnaasi ala llahi hujjatun bada rusul abantu baleme kubaako kibali ekwasa wa Allah oluvanyuma lwa meseji eno okubanga ebatuuseeko era manye genatambula nabasulaya subhanallah nabalitundabanakubanandowozanga ku WhatsApp etandisa okutambula eno meseji bagenda gitambula ekimanyi. So meseji buli gwenetuukako wallahi ebibye Yazid agamba nti seeka yinza okunyongeza eddakiika mbi okusaala nga tomanyi nsomera mbulirani. Naam, Sheikh agamba nti music yankusu lhaya ajjamu ensonyi mu bantu wa yazidu shahwa music ayongera n'obwagazi abantu subhanallah level gye benderako ojja olabe buli awabeera ebitongo olabe ekondo mu mmeka ezirondebwawo enkeera olowooza ziba zakoze eki. So shahwa yeyongera wa yahdimu lmuru'a music ajjamu ensa wa innahu eraga nti music layanubu anil khamri yasikira omwenge. Music bitambula n'omwenge bibiri music buli wabeera n'omwenge gubeerawo wayafaalu kullu ma yafaaluhu sakarani. Sheikh agamba nti omuntu wa muziki akola buli ekikolebwa omutamivu buli ekikolebwa omutamivu n'omuntu wa muziki akikola buli kyomanyi nti omutamivu akikola n'omuntu wa muziki abeera akikola kubanga abeera ng'omutamivu. So Nafi Maula Ibn Umar ono tabi'i ono yasoma ku sahaba ono mukwano gwa Umar uyo yawangana nnyo naye agamba nti kuntu asiru ma Ibn Umar nali ntambula ne Ibn Umar fasami asawta rani Abdullah ibn Umar nawulira eddoboozi ly'omusajja omulunzi yazimaru bizimarati ng'afuuwa omulere wakuntu sagira nali mwana muto fawada ibn Umar usbu'aihi fi udhnaihi Abdullah ibn Umar naddira engalo ze bbiri naziteeka mu matunge waqala atasma'u nambuza Nafi owulira kultu naam ne muga nkyawulira thumma sara netutambula nga azireseemu fakultu atasima unadamu na ambuzo chawulia umurunzo olivia afuwa agamba nti fakultu naam nemuga ye nitutambula nga zile same nadamu na ambuzo nti atasima uchawulia fakultu nemuga la agamba nti thumma urbanyuma faakhraja usubuaihi minuhudhunaihi najamu engaroze matuge ثم قال نعم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسمع صوت راعي ناول يد وزير يوم رونزين قوة بنت ويبيو ففعل كما فعلت ناكولانغا نانغي وينكوزي Anas ibn Malik radiyallahu anhu katokutunda miziki ya mwachitia wakuna kubati tulama ya kumuliriza na nebidala Anas ibn Malik agamba tumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi al-Baihaqi ya gamba inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanahu Allah wabaga amiti ya kitu kili haramu nesente zichivamzi haramu okutunda miziki ya haramu tokizi wadoku musala kusiddi wadokumuteka umusimu yo wadokumuyambako okumutu okumutambuza mu mbera yonna kubanga ekintu kinaba kifuka haram ne sente zikivamu zibera ziri haram kino kye kigambo kyange ekisembera yo ddala sebo shekhe obudde wadde mwa wange mwa buyingidde ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ino aya kimaliza nayo ili musura tushuara Allah yagati washuarau yattabi'uhumul ghawun abayimbi ababa kobera beba antu waba buya buya omutu omu buya buya ya gobele laba hini al-gawun ya mutu waliawo aburubuta mruganda beba antu waba burubuta beba gobele laba hini Allah nagama nchi alam tara annahum fi kulli wadi ya himuna wa annahum ya kuruna mala ya faaluna kutula banchi haba hini fi kulli wadi ya mamayiba kuruna munti kulifani yonna bajiimbako kulifani yonna bajiimbako wa annahum ya kuruna mala ya faaluna atibu ugira ni watakula enda kuzimbira nyumba ku mwezi kalina simajira jirali bogere ebintu bibatakula abayimbi ero muvunuzi omu yagamba nti buli fandi bajiimba ku naye basinga kuwana bono nebo omwenge baguyimbako oba ina yakuli azamaya bamuyimbako oba ina neyimba temukolagana bamuyimbako oba yagala kuzaala mukamuliraana amuyimba neyimba buli kyaba yagala yagamba nti buli fandi yonna bajiimbako wamu nekyo bogera bibatakula abayimba abo so biimba omuntu agobera abayimbi wallahi kibijja okubeera nti abayimbi bakula wakadhalika ne programu ezibeera ku TV ez'enjawulo ez'abayimbi ezikwana musiraamu kuziraba wadde biba ebimu ziba zoogera ku byafaayo by'abayimbi tezikwana musiraamu kubeera nga aziramu kubanga enkomero yazeewunzika etwala abantu mu muliro mpaka Muhammadi sala allah sallama yagamba hadithi ya Jubaira yagamba nti yubuta bikunasi yoma alqiyama bagenda kuleeta abantu kunakulekumeero ma'u min alhasanati mithl aljibal tikam ngabayina ebirungi byabwe byefanafana ensozi olukumi abantu nga bakola ebintu birungi bagenda kubaiunakula enkomero ng'ebirungi bye biringa olusozi olukumi nadde agamba nti fayajalu allahu habaa mansura allah abifukule bafunaku olubiri byekumugasa basahaba ne bakyatoga nti lwaki nadde n'abagamba nti kaan idha udika lahum shaiun min alharam ittakhadhu fa ahfadu llahu amalahum olwensonga egenda kubeeremu baabakuliranga ebintu kintu kiri haramu naye bwe baddanga yatebuko ne bakikola allah nasazaamu emirimu gyabwe gyonna allah asobola okusazaamu emirimu gy'omuntu oluvannyuma lwokutegeera kukizibira haramu namulimirako sobola obusiraamu kyekukiriza kusoma mdd mumeta mdd musiru ddala ddala manya mdd mdd tegeeza ki musiki dansa ni drama tekikizibwa musiraamu kusoma ekyo يزك تشكيز بهم سما والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله نعم أبين بيبوزو basheke bano abafuddeho baine darasa waneeno imamu kya united darasa ku lwokutaano ramadhani gunawe wedde tujje tubeerewo ebibuuzo bino ebimu bijja kuddibwamu inshaallah tuzaako omusomesa asembayo nankubadde nga obudde bugenze obutamuyaza amaanya katumuwa eddakiika ziringa ttaano abeere nti atuwa ku salaamu n'oluvannyuma puroguramu enaddako ekolebwe naye temutulekera futaali batuba allah ebintu ebirimu bingi ate tetwagala kudimbuta nolwekyo tetulekera futaali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعزائي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Praise be to Allah تبارك وتعالى And may his blessings go to our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and his family members, his noble companions, and all those who will follow his path up to the Day of Judgment. My dear Muslim brothers, I was given a topic, how a Muslim should relate to the non-Muslims. But you can see, I was inconvenienced before I arrived here, and now it seems time is not enough for me to go over this topic. But I will try to give some highlights, inshallah, so that we know what does Islam require a Muslim to do in terms of his relationship to the non-Muslims. Good conduct, according to the Islamic perspective, is abstinence from antagonizing the other party you are with, avoiding harming others with your hands or with your tongue, with your mouth, and also to provide goodness to others, and also to wear a smiling face when you meet others. When you meet someone and you wear a smiling face, then that's one of the basic good conducts a Muslim should observe when he meets with the other party. Good conduct. The interrelationship between human beings. Let them be Muslims or the non-Muslims. Because we are living with two categories of people. There are people who are Muslims, who are fellow Muslims, and there are people who are non-Muslims. We are living with them. So the basic of interrelationship between human beings is observance of kindness, humbleness, and let justice prevail between you and with whichever fellow you are interacting with. In relating yourself to your fellow Muslims, preserving their dignity and their honesty is one of the fundamental objectives of the Islamic legislation. And on the side of the non-Muslims, Allah Tabarak wa Ta'ala has clearly established in the Holy Quran that لا ينهاكم الله Allah Tabarak wa Ta'ala does not stop you, does not forbid you. And الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ Allah does not stop you from maintaining a good relationship with those who have not demonstrated any hatred to you. Those who are not Muslims, who have not demonstrated any hatred, and who have not committed injustice against you. أَنْتَبَرُّوهُمْ You to exist with them, to survive with them with kindness and goodness. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ And to observe justice between you and them. And it is also reported from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Allah tabarak wa ta'ala does not refute the prayers of whoever is being cheated, who's being denied his rights, whoever's rights has been transgressed upon. Allah tabarak wa ta'ala does not refute that dua. That dua goes directly to Allah tabarak wa ta'ala. The curtains of heavens are open for that dua, even if it is a prayer of a non-Muslim. Even if it's a prayer of a non-Muslim who has been cheated and who was denied his rights. If you're a Muslim and you cheat a Christian or any other non-Muslim, thinking that you are going to get it out from it like that, no way. You'll find that case in front of Allah Tabaraka wa Ta'ala. And when the Muslim Ummah was at its mate, when the Muslim Ummah had grown strong, the Islamic Sharia permitted living together with the non-Muslims in the Islamic Ummah. And these people have a name in the Islamic jurisprudence called Al-Dhimmiyun. Al-Dhimmiyun, these are the non-Muslims living in an Islamic state. These people, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that he is going to stand against anyone who will transgress upon the right of Dhimmi, that non-Muslim living in the Islamic state. And then, there is also another concept called Al-Mu'ahadun. Al-Mu'ahadun. These are the non-Muslims who are in another in an Islamic state. But they seek permission from the Muslim leader to come into the Islamic state to conduct business, to have undertakings with the Muslims. These people's security is also guaranteed in the Islamic law, in the Islamic Sharia. And whoever attacks them, the way it has been happening in Saudi Arabia, some Muslims who take themselves to be staunch Muslims, fundamentalists, attacking these people in the Islamic state, that is very erroneous and it's very wrong. Because if these people have been given permission by the Muslim leader, then their rights must be observed. And then, another very important issue is that when we are relating with the non-Muslims, we are required to observe justice in fulfilling our promises with them. If you have any promise, you promised a non-Muslim, you must fulfill that promise. If there is any agreement, you are not allowed to breach that agreement. If there is any covenant, that covenant must be observed. The way our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam observed the covenant that was done between him and the pagan Quraysh. At the time when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had led his companions to go to Mecca to perform Umrah, but they were denied on the way. Before reaching Mecca in a valley called Hudaybiyah, they were stopped by the pagan Quraysh. So they made a covenant, they made an agreement, and the terms were very, very harsh. The terms were against the interests of the Muslims, the interests of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even the companions had reached a point of even refusing to abide by the terms which the pagan Quraysh were giving to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told them, "You have to persevere. You have to be tolerant. I'm the leader of the Ummah and I am accepting all the terms." Because they said, in this covenant, we don't want you to be mentioned as the messenger of Allah. And our Prophet Muhammad sallallahu accepted. And even put a term, a condition that if a Muslim escapes from Medina and goes to Mecca, that Muslim should be left in Mecca. But if a pagan escapes from Mecca, and if a Muslim who has been living in Mecca, and he happens to escape from Mecca, running to Medina to his fellow Muslims, then he should be brought back. At that very moment, when they are still discussing the terms, one of the companions of Prophet Muhammad ﷺ, called Abu Jandal, managed to escape. And his father was among the negotiators on the side of the pagan Quraysh. He told the Prophet Muhammad ﷺ, "This son of mine who has escaped from Mecca, we are beginning with him. We are taking him back to Mecca." And he was taken back to Mecca. And it also happened that some Muslims escaped from Mecca and they came to Medina. The pagan Quraysh came to Medina and told our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Remember our agreement, remember our covenant. These people have to go, we are going to go back with them to Mecca." Our Prophet Muhammad had to tell the two companions, "You go back to Mecca." Whereas in Mecca they were living under oppression. Some of them were being imprisoned, some of them were being mercilessly tortured. But the Prophet Muhammad Sallam observed that covenant, not until a point when the pagan Quraysh, they themselves breached the terms of the contract, and that's when Allah Tabarak wa Ta'ala allowed the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to mobilize his companion to go and conquer Makkah. And because these people had breached the contract, the covenant, they were cowards. They could not withstand the might of the Muslim who came to conquer the city of Makkah, and there was no any blood that was spread, that was spilled in the conquest of the city of Makkah, because Allah gave them the nusra by abiding and observing that covenant that was between them and the non-Muslims. And we Muslims here of today, of Uganda, we have a constitution here that allows us to exist in this country with the non-Muslims, with justice. Then we have to observe that covenant, because that is the covenant that is between we Muslims and the non-Muslims today in Uganda. I'm rushing on these points because time is against me. Maybe if Allah subhanahu wa ta'ala gives us another time, inshallah, we can elaborate more about this. On the other side, these non-Muslims are a community of people whom we are supposed to call them to Islam. And calling them to Islam requires us to show them kindness, goodness, humbleness. Allah tabaraka wa ta'ala says, Udu'u, call, ila sabili rabbika, to the path of Allah, bil hikmah, using wisdom, using convincing words, wal maw'idatul hasana, and good preaching. Don't preach to them, cursing them, judging them to be people of hellfire, jahannam, but use convincing words and show them good moral conducts. Show them good behaviors of Islam so that they may be attracted to Islam the way our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do. Many people converted to Islam because of the kindness and the goodness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is a report in Sirah. I don't know how authentic it is. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to have a neighbor who was a kafir, and this neighbor used to bring dirty things and put them on the door of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He could bring intestines of the camel. He could bring each and every dirty things, dirty materials, put them on the door of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and our Prophet sallallahu alaihi wasallam could pick the dirt, go and throw it away. Not until that man falls sick, then our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went and paid him a visit. When he reached in front of him, the other man just said, "Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasulullah." I believe that there is no any other god apart from Allah, and I believe that you are a messenger of Allah tabaraka wa ta'ala. Because he was provoking our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He wanted him to go into a problem with him. But our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could not give him that chance. And on the other side, when one of the leaders of Bahrain called Thumam ibn Athal, this was a pagan leader of the people of Bahrain. At that time, they were a warring state to the Muslim Ummah. When he was moving besides Medina, the Muslim caught him and brought him to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This man could speak a lot of nasty words to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abusive words, telling him that my blood has a high price. If you kill me, my people will come and will revenge. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could just smell and told his companions, "You hold this man in the mosque. You tie him in the mosque." The first day, the second day, he could just send his companions, go and listen to him. What is he saying? Not until the third day, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told his companions, go and give him his freedom, let him go away. Our Prophet Muhammad wanted him to have that chance of seeing her, of observing how Muslims are interrelating, how they respect each other, how they come into the mosque, how they perform their wudu, how they perform their prayers. And this man could observe and could see the conduct of the Muslim. When he was given his freedom and he remembered the nasty words he used to say, he thought our Prophet Muhammad was going to kill him. On his way, he decided to convert to Islam and came back to our Prophet Muhammad and said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. My dear Muslim brothers, Muslim traders from Yemen, from the Arabian Peninsula, used to go in those early centuries to Indonesia, to Malaysia, to conduct business. And these people could show them trustworthiness. They could give them their commodities. They could give them their merchandise. They go with it, or sailing on their boats to the Arabian Peninsula, selling their commodities, then bringing back their money after 6 months. And this is one of the reasons why the people of Indonesia converted to Islam in big numbers. Now, Indonesia is one of the biggest Islamic states. It has Muslims even more than Muslims who are in Saudi Arabia. It has 150 million Muslims. But Islam spread out of the good manners and good conduct with the Muslims demonstrated when they used to relate with them. However, Allah Tabaraka wa Ta'ala, our Prophet Muhammad also mentioned good neighborhood and emphasized that a neighbor, you can have, if someone is your neighbor, then he has rights upon you. And even if he is not a Muslim, then he has the right of good neighborhood. He has the right of good neighborhood. If you antagonize him, if you disturb him, you should know that you're committing sins. You're committing sins against Allah Tabaraka Ta'ala. My dear Muslim brothers, there can happen a situation. Okay, for the interest of time, inshallah, I'm going to stop from here, my dear Muslim brothers. Alhamdulillah, you have gone a long way since morning. Alhamdulillah, may Allah tabarak wa ta'ala accept this work you've done, attending to these sheikhs, to these darsas, and I also pray to Allah tabarak wa ta'ala to put his blessings over this congregation. And may Allah tabarak wa ta'ala join us together in another very important occasion as far as our teachings of Islam is concerned. My brother had wanted me to talk a few words about, there is an association called BENA, Association for Culture and Development. This association has been started by our fellow Muslim brothers from Saudi Arabia, and they are here to finance and to support Muslim projects in one way or the other. And alhamdulillah, they have given a hand in supporting this seminar in terms of helping the Muslim breaking their fast. And may Allah tabarak wa ta'ala reward them for their generosity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Çok sinirli. Bir dakika ya. Şu an bu saatten sonra